onye mere ike ya ya n'ebe Chukwu. Achukwu ekele ụwa si onye ụlọ ahụ nwanne ya n'anya o. Ụfọdụ mmadụ echi echi ụwa wuke o. A lee ihe Chukwu nyere onye ụlọ fụ onye abara jema o. Ụwa wụ onye mere ike ya ya n'ebe Chukwu. Onye Chukwu ike m ụwa lee, ụwa onye mere ike ya o, ya n'ebe Chukwu. Onye jiri anya ukwu eso ụwa ihe, ụwa onye mere ike ya, ya n'ebe Chukwu. Enwere ọgụ na iri na ise, iruo na Lagos ụlọ ha eju kpamkpam. Bọsụ ikpeazụ nweghị ihe mmadụ ji ala o. Eluwa onye mere ike ya ya n'ebe Chukwu. Ụwa onye mere ike ya ya n'ebe Chukwu. Ime mma eji mma kwụọ gị ụgwọ. Ome onye ga-ebu ụwa n'isi la, ụwa onye mere ike ya o, ya n'ebe Chukwu. Elu ụwa onye mere ike ya ya n'ebe Chukwu. Ụwa onye mere ike ya ya n'ebe Chukwu. Onye mere ike ya lee, ya n'ebe Chukwu. Sinetọ Emmanuel, onye mere ike ya ya la. Gọvanọ lee, ụwa onye mere ike ya ya la. Ụwa onye mere ike ya ya lagbo. Ụwa wụ ụkọ onye lee, onye mere ike ya ya lagbo. Elu ụwa ụkọ onye lee, ụwa onye mere ike ya ya lagbo. Onye ji kwelu ike so kwelu ụwa, ụwa wụ onye mere ike ya ya n'ebe Chukwu. Onye nwere ụmụ iri n'ụwa mbọsị ahụ ọ ga-anwụ, sọ naanị ya sala. Agaghị etinyere gị otu nwa gị, etinyekwere gị nwaanyị go. Ihe niile mere n'ụwa ị ga-awụsa ya ebe a, gakwa ebe Chukwu, n'ihi na ụwa wụ onye mere ike ya o. Ụwa wụ onye mere ike ya ya n'ebe Chukwu. Elu ụwa wụ onye mere ike ya ya n'ebe Chukwu. Nwaanyị onye ọsọ dị gị mma n'ụwa bụ imezu ole. Ụwa wụ onye mere ike ya, ụwa wụ onye mere ike ya ya n'ebe Chukwu. Ụwa wụ onye mere ike ya ya n'ebe Chukwu. Ime mma n'ụwa o, ịla mma ya la ye. Ome mma lee, ọ ga-adịrị gị mma o. Onye jiri ike m nwale, ụwa wụ nke Chukwu. wanya meni kaya ya la betu. Ewene mula na buja owo no wa. Ewene mula na lava owo ne lo wa. Iye nini mechara iga hapo halabu. Wa wanya meni kaya ya la betu. Onye meni ke ya le, ya la mu nebeju. Onye ne mebu mani je shagi kachama. O mebu mwobanye, oke gala warai. Chile genale, eluwa ukwa ya o. Onye meni ke ya o, ya lebeju. Eluwa onye meni ke ya le, ya lebeju. Chief EAK, oh, I need a one of him. But maybe won't be a late, a pocket got lavara. But maybe won't be a pocket got lamor. Any man and then who are big or chet and why? No, I born you many care, got labeled you. Old Prince, I'm from this. Lapitas Omakum Kembo Nijili Kemo Ale Owabonye Menike Ya Yala Mumebe Chukwo Onyejili Kemo Ale Owabonye Menike Ya Yale Be Chukwo Onyejili Kemo Ale Owabonye Menike Ya Yale Be Chukwo Ejili Kemo Hello, I will get you. In my bandani boy. Hello, I will get you. What do you go do? Oh, I will get you. Oh, I want you many care. Ya lebe chukwo. Eluwa wonye meni keya o. Ya la kumebe chukwo.
Chiso, na wo.
O meme, wabonye meni keya o. Ya lebe chukwo. Onye ne menjwa no wa. Wawonye meni keya o. Ya la mebe chukwo.
Engineer VG.
Atu nga wache ime. Wa wonye meni ke ya o ya lebe chukwo.